Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Sakirabe hidibe ono e jam hande altinere sappo di lewru janvier 2015. Sappo jeddi yamdu jabburi ma silma chapan enna e jon nampala e njura kala. Bokar suri wondo kabaru jodo Salim Jura wondo bokki jande to. On kumpitita hande do wida ana 40 million goto e feccere neddo yarube koyde Paris fa kolita mette mu en chagal hono jiadin ko be jambi to yidire halaje fa yimbe sappo jeddo masimbina le hen. Talki to ngama hakkunde Mali Burkina kanye ase fa neddo tollo yinodo Burkina fu jiddo wartude fu wartira do jam e cellal e do jeedere kala waldina wana jellam wieten akin to den actin for live kanyu en hebi hakille den no hunde fu jokkan han ko ta marobe dabay ko yati ujuna teme de jeedo yon mballire ko futi milliards ji joy kalisi sefa fa be keba yirwinde golleji mabbe di en den han ko tawede dido golleji di en yambireji mu ngadi sigaso fi gol ballon koyde sellinama fuddam e do balde guine torial neno kolite an han be kolite wiide Mali den goddo to faasa ne tay ko tobe fade den en warde fiobe ballon Mali be leydi gabo wiete FC Akanda be na PD e Mali nana Mali waabi e paddi didi e kambe be kebe gotel bismillah modon esti jotamani gal jamma jihadin ko be wadu ka bari fewde e yidirde halaji wieto de sarli e denno bede sarli den ebdone en ka nyon ko foti leede temdere e chapantato hejabe mu en noti ken denno alan jabe alan ken en faa be jara koyde be kolita mette mabbe sabide hollitama yimbe denno sappo jeddo won ko masimbina ton be do jihadin ko be horje leedi o jaden tawama e yarube koyde ton en be en denna gere makoro denna ha ko ta hollide france won kanko mu horje leedi france kanye horejo denno governor go farnaman leydi nena e bani israila nena kerne usman diko
kanankobe hobbe hewbe majiki kikide leydi hande lam leydi france ko yata metruji temer jetti yo andinde kulol ana woddibe ibrahim boubacar keita bornido saye jangol kipido kufina tenga dewa pildo du e danamu disabodejo tawama hen o majodike france holland balaje balaje hedi jungo mu nyama ana holla wala fuko nyaki e teddengal president mali tawama e gol majogol fa martin kumpa fay goto tawdaka tawde take du e di golleji di galana le minitaji nogay be fube nangondiri juude le kaybu darani be denagu e gol majagol kanankobe e fube de inike minute goto le micitade ko wadi ko jahol president mali to parito hawri e dub didi de be serval be notino leedi mendi jondan woni ko mali yalti juude wadabe torrobe be
den no holiti malin kobe joddi be france be koliti nyanno mahamman almamoudo wiide torra jihadin kobe e jambaaje fun jottina ka france yottoto be wajibi sabi sugula munati be fasande kambe walde vetende hono ndima ko maninkobe france e leydi mudo e le halaji kundini kum jallo hore jo walde do kede do umar way galo
mali fon hanno tawe ton sabi de sona france wari habido mali do atan wakkati joni o mali do yoli ke jungo jihadin kobe famin kolito wiide mi alislam en non kamin gana hono yimbe le jihadin kobe ngadobe bonandaji wakkati furbe kambe jihadin kobe so be ngada bonandaji di fa tawen inde alislam en be nodditirto tawene be gana alislam en hay dun wakkati joni dum yanni sanni min kuli tan wiide dum metti min faa do dum hattata
sankira be tinde netro mi jago moddo e helloji Facebook Twitter studio tamani di on jarama
tamani
talki tongam hakkune mali burkina faso goni asr kanyu aljumaare bettinde en yalla malin kobe tollino burkina be an garta e do jam e cellal tabe be karhina ka fes den so be garti dum e darane golleji ministre neda ko e moyingol den hunde fu jom moyitingol sahal to hamadou konate mo tongi kanko tanki ton tereji e inde mali kedo de umar way galo fa
seriyawol cinninangol dum won to burkina faso to an hollite wiide hono yimbele malin kobe nyongitibe gombe tombe be fure mbay wartude dum wonan le saha leedi meedi ndi tawe be keba do hen tidallaji fu walde adnar Allah dum wonon humininde yimbe le nyongitibe be kolitiwide be beltiki do hen wakkati joni o dum wonon ko Burkina hollitiri wiide non ko yimbe le mali on ko be gombe tombe fan bay wirfita do tawe jam e deedere ana wodi le nokko o fu e mangal mudun be bi le lewru novembre dum woni tan 2013 ko foti ujnaaji nayo me temet nayo malinke kanyum iwruto Burkina Faso to so warti le saha leedi meedi ni tawe de wiede dum wonon jam e deedere nyiibay ton fuf fa hande Burkina hollitiri wiide fa boto mali ko be dum wonon nyongititobe sana ngara tombe wakkati tiida laydi ngordu no e saha ha leydi meedi ndi hollita wede ko foto wina chapantete didi nyongitibe malin kobe kanyu en gonno to Burkina to e peccono dum won hon le kere duuju to hollita wede mabbe do an gonno dum won hon le galluje de jaati bobo djula so kanye wagadugo
arsila ma ko tumutu o wadi e yewtereji denno dum wede ko almawnudo asaverje binende en to tumbudu jaati hore mudum almay mawdo misile mawde to en beete ben e sewte kanko mo darde arsila ma ko tinno be jafondira e le yewtere hakkunde makko e Mohamed Ali kedo Ousmane Diko
hikka judda al mawlud hedani dewrintilal hakkunde bebe leedi do yajjitande sankore do do men jangata al fatia le puddede de julde aduna andane le aduna fu so finugol nelaado Muhammadu sallallahu alaihi wasallam e wat mabibe tumbutu fu aniyato du latade gotum fa gotum baaku warta en fu bebe leedi gotiri ana ko tiida hakkunde meden fa deural warta wadana en jamdu dum tiidata
den no sakirabe le landingol mabbe sukabe fiobe balon koyde hay li mali be en kanyum pidi e fedde den no leydi gabo wietende fc akandande en mali den no fiibe baddi didi kambe gotel ko be kebi dum yo landingol tafo sabi seydou keita kanko mo hore je bon sukabe mali be kanyum e modbo mega kambe jaten nani baddi didi en kawri tangal gongal do an hani wadde hakkune mabbe do nokko libreville hakkune mabbe kanyum afrique sud den no tay ko tobe koliti mali wodoto e galdo kawrital sanne ngado wal guiné extra ngo ele do banene le hono yewtere hakkunde Issa Faka ba e Baba Sissouma kedo ne Ousmane Diko
belko ko mali ana e jabbade mali hebino ko nangi hakkilo labi didi hono medaji didi itande 2012 ya 2013 yo halande horejo jagawulde mali dum woni aigle tinova bura ko duubi jabbidi ko mali fodano hore hore fedde de wiide hikka yo mali handi kaw yo coupe obe kandi so jeewi wambe henbe e biyata e be kibika yo dum gubal ciinugal pelengal cifada hakkunde sifabe Seydou Keita ngo hakkilude ana wawi hokkude dole fayso mali yari yeso no tuidiri dun ko ana wowa tinnade e gollidede tan hokkata dole se egle heba ko yimbe jidi
fota yontere kasen ko heddi e kawrital gal en kanugal badde guiné équatorial gal en lay o wattu jaati won ko tidallaaji horebe nenno halfinaabe nenno humaniibe kabaru figol balon koyde le mali be en on wattu jaati won ko be cirti fa annawi fa mo nawi mo mawni sanne nenno fa e le hono galdo kawrital mabbe batma mawdo chapande nay e tatobo e national taw police naati hakkunde mabbe on jaraama e hedaade e odo wattu sakira ben jare region ngaji me jeyon ko wadan en ton holitide wiide e balle rewbe kany e balde wana jel lam sigasu de en nan no bami anniya fawnude talki fimru den no nodi modi babe nan han ko to kenye won ko odo jama kurdo won ko nan no e le commune ngaji chapan tatati kany e jegon di fu kutiala di won ko be anni wadde du en holitama fay yimbe dino non bamondirbe ko boyi ko yate duubi jegon kany be tongi dido talki projet modo waran fiyeni nyibede e ley hono afrique do en jahna e ley leyde joy hono ley mali dum won e len do leyde joy fa be ballide hon be do yimbe hono marbe dabe ko yata ujunaji nenno ujunaji temeden jeno yon ballide ko yata e milliard joy kalisi sefa de do walde ni wala jellam actin un for life kany jati hebi hakkile mu o do projet modo fa ba mu air france leyde europe kany fa be ngara ballira dum e leydi do dubi tati o do kalisi teddudo ko footi million nenno noga e tati sefa peccama hakkunde rewbe burem e temede tato nen be torraji sahalu en basi sahal din jottino e mudo woni fam kany sabimbini ndedo feccore wade hakkunde be de rewbe torribe faabe kebono ballitata juude mabbe konse en chapande njoyon en jeno deede jeno doonse de en denno kambe kaabe bamtaama faabe laabi be ngotandaabe denno kambe jaati won wotano wonnobe to hibbe jaar won pantaabe kenye won ko deedo waydire waddi to doonse to be garandu be chaako e le cercle ngel kalfa mi joyina konse heddibe be biro horebe fiobe balon koyde laamu sego en heydintinama Mohamedou Dembélé kanko anditirte do badjam kenya woni ko wotana so denno so ardi odo biro hore keso kanko lonti bietado Mustapha Maiga kanko mo office wonno e hono fiobe balon be kanko wonno hore mudo munye sedan sabide yewtere pula ko ana wodi